iyaga oo ay laba mitir u dhaxayso oo aanay jirin wax dhagaystayaala oo qolka ku sugnaa ayaa labada murashax ee madaxweyne oo aan weligood kulmin ka hor habeennimadii talaadada ee xalay waxay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay martigelisay ABC News oo ay hal mar baahinayeen shabakado kale oo warbaahina oo ay daawanayeen 10 milyan oo Mareykana oo laga yaabo inay codeeyaan. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa la hadashay codbixiyaasha sida ugu badan intii ay ka jawaabaysay weeraradii uga yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump, iyada oo dejisay wax badan oo ay iyadu leedahay kadib markii uu madaxweyne Joe Biden ka baxay tartanka.
Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Waxay tiri, sida cad, anigu ma ihi Joe Biden, runtiina ma ihi Donald Trump. Waxa aan sameeyaana waa jiil cusub oo hoggaaminaya dalkeena. Mid rumaysata waxa suurtagalka ah, mid keenta dareen rajo ah oo ku saabsan waxa aan samayn karno halkii aan mar walba hoos u dhigi lahayn dadka Mareykanka. Trump waxa uu ku eedeeyay Harris oo ugu yeeray Marxist iyo in ay mas-uul ka tahay socdaalka sharci darrada ah ee ku soo badanaya Mareykanka.
They've destroyed the fabric of our country.
Waxay burburiyeen dhismaha dalkeena. Malaayiin qof ayay ogolaatay.
Trump isagoo aan soo bandhigin wax caddeyn ah ayaa waxa uu sidoo kale Harris ku eedeeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo dagaalka Gaza.
She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population.
Israel way naabtahay, isla mar ahaantaana had iyada u gaar ah waxay naabtahay dadka carabta ah, sababtoo ah meesha oo dhan waa la ololin doonaa carabta, dadka yuhuudda ah iyo Israa'iil. Israa'iil way ku dayn doontaa.
Trump waxay u ahayd markii 7-aad ee uu ku jiro masraxa dooda madaxweynaha. Harrisna waxay ahayd markeedii ugu horreysay. Waxay sheegtay in murashaxa jamhuuriga uusan ku habboonayn inuu ku laabto aqalka caad, isla markaana uu jiro heshiis ku saabsan arrintaas oo hoggaamiyaasha adduunka marka laga reebo kuwa talitaliska ah ee uu Trump aad ula dhacsan yahay. Waxaad jeceshahay ragga xoogga badan halkii aad ka danayn lahayd dimuqraadiyadda. Ku-xigeenada Trump ee aqalka lafdhabarta sida kongareesmaanka jamhuuriga ah ee laga soo doortay Florida ee layiraahdo Byron Donalds ayaa waxa uu sheegay in Harris ay ku guuldareysatay inay qeexdo waxa ay qaban doonto madaxweyne ahaan.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies.
Kamala Harris waxa ay sameysay oo dhan waxay ahaayeen isaga ayay weerartay. Kama aanay hadlin siyaasadaha, ma aanay ka hadlin farqiga u dhexeeya iyada iyo maamulka Biden. Markii Afghanistan soo baxday, maxay tiri? Wax badan ma jiraan.
Ku dhawaad 3 meelood oo meel ra'yi ururin laga sameeyay codbixiyaasha Mareykanka ka hor dooda ayaa sheegay in ay yaqaaniin Trump, laakiin ay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan Harris. Doodu waxay soo saartay farqi cad oo u dhexeeya labadooda, sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee laga soo doortay California ee la yiraahdo Ted Lieu.
Kamala Harris waxay ahayd madaxweyne. Donald Trump wuxuu ahaa mid la yaab leh oo aan isku xidhnayn ama aan si cad u hadlaynin.
Ilaa Trump iyo Harris ay ka doodaan mar kale ka hor maalinta doorashada, tani waxay noqon kartaa fursadooda ugu fiican ee ay isku dayaan in ay ku gacan geliyaan tirada yar ee codbixiyaasha aan go'aansan halka ay codkooda siinayaan ee 7 gobol ee la filayo inay go'aan ka gaaraan cidda noqon doonta madaxweynaha xiga ee Mareykanka.